sanibonani sanibonani sizwe sakithi sizwe simnyama ngiyabingelela obingelelayo umthokozisi igama lokuzalwa isibongu uDube ngizalwa eTsholotsho endaweni yakoNgqoya kula engazalelwa khona ngakhulela khona ngithi angibonge leli thuba engilitholayo kuStudio 7 bese ngibonga nani enilalele njengamanje. Enjini engizibiza kulo ngumkhando ozikhandayo ngibuye futhi ngicule futhi kwelinye iqembu la engizibiza khona ngithwasela komthwakazi kusho ukuthi nginamaqembu awu-2 ngiqale ukucula ngonyaka ka-2021 la engafika khona i-single track ethi kancane kancane then ngonyaka odlule then ngonyaka ka-2021 ngeza i-album ethi Sizwe Sakomthwakazi. Ngonyaka olandelayo ngeza i-albhamu ethi Inyamazane Ezacile. Ngabuya i-albhamu le eya this year ethi Bazali Bami. Kuthema sokuya ko-Okthoba kanje ngakhipha i-albhamu la engangithi khona engangiyibiza ngethwasa lakomthwakazi isihloko sasithi ngowethu umthwakazi. So nazo ingoma ngiyimixile eyinye kushoti ezinye ziku-albhamu elinye ezinye elinye i-albhamu okwama-albhamu wa this year wonke. Engicela isapoti Sizwe Sakithi. Ngiyafisa ukwenza umsebenzi omuhle kunalokho. So engicela kini isapoti. Bese ngithi mina ngiyatholakala ko-WhatsApp 062 37 45 636. Iphinde futhi inumber 062 37 45 636. Online ngiyatholakala nje kuyo yonke indawo, ingoma zami ziyatholakala ungathi Mkhando Ozikhandayo, uyozithola zonke iy'ngoma. Ko-Facebook ngizibiza ngomkhando ozikhandayo Dube isibongo, ngiyatholakala lapho. Ngiyabonga kakhulu Sizwe Sakithi, engicela kini isapoti noxhaso. Ngiyabonga inini abantu okumele ningikhulise Sizwe Sakithi, ngiyabonga kakhulu.